ijo kandeba rukundo yo mutware mama tata na mama bakanyora engesho ni nunji nyekumire chiwe switi iwaru chabi gambo vyabo abatakunyenda agaro hanganya we ni kukunda baby hine ndijo muntu wena orikunda baby akansingo kundi kukunda atijwara tujende ahini komboni umabe achebele rukundo yeyanje niyo nyingi
umabe
iwe nonyita baby obundo nyita siti
umabe
inka MC kacheche shema boy ni wantenda
umabe
oh baby asa dansi ni kone uwabami jo ululu femi oh baby asa cheza ni kone uwabami jo basi cheza na mimi moyo wangu waropa hini mchungu kiuziwa same mara sabini uo mzungu siachaliwa kependa juwa machini kwenye ufungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundu kama njiwa moyo wangu nyoma kote usinije na kibiriti
asawe
penzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
asawe
nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti
asawe
ile siningia shetani nawe kaja kukuchiti kwa basi jilegezi nikubebe mgongoni kitandani nikolezi kwa miuno ya kingoni kisha nibembeleze nirudisha utotoni weka mate niteleze kama nyoka pangoni oh baby asete nsikitubo oh banwe cho ululu feni oh baby asacheza nikone uwabamijo basi cheza na mimi
tinyeli na Lamborghini obukiga bukamfera kandi njirenshoni obusungu tebumpipya jima kaswera na jen hati nasiwa owasara kuyobu kufuna umutima kakwesi kukamfunza
mkwata jinku kwate jiamisha basori kabanika
ashware
mbumba tanku mba terukundo neito takatina
ashware
ninye tara baby kandireva ninye na parafini
ashware
ninye ndazo muro kwa wente kaguyemba nechiviriti
ashware
atijwara tujende ahini komboni
umabe
achebe rukundo yeyanje niyo nyingi
umabe
iwe nonyeta baby obundo nyeta siti
yomabe
inka MC kacheche shema boy mwantenda
yomabe
oh baby asa dansi nikone uwabamijo ululu femi
oh baby batakunisa majani oshe marira matiwe nyinete nyingi mkareko kubiho baby kuchira mbiwe tanyanga baby ndakunda iwora nkunda mkareko kubiho baby kuchira mbiwe tanyanga baby ndakunda iwora nkunda watarinde kakwito stress kubanyo we karondiwe niwe mwigare niwe musheshe mbanyoko mpuru tepo nina wandi nizana niwe ntechereza baby okampunza
nataka kucheza chura na ingali umesimama asa onyeshe unacheza unataka maja kisima na mwoga kututama embu unyeshe unachotaja unataka kupiga deki wima umesimama embu tuonyeshe unapigaje si unataka vya puru tebo sambona unajibana embu tuonyeshe unalengaje
Follow us, BDJs, on Facebook, Twitter. wanangu wa kigogo Nipeza moze yobo Funja funja kidogo Aniongeze mikamu
Ainama, ainama.